kwenye zone, I swear I feel this moment. Rufo kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, kama vitu we important. We will never hold back, maybe you should know that. Man's a kama utani bila hata nguvya sold that. Bag full of money, kitu mbacho nacho kiona. Sone tunakesha, tunapiga to my goal, man. Me my nigga Lufa kwenye mziki, we go way, way back. Talking down on his side, no we don't play that. Keep it real, ndo mana nona watu nawa every track. That's a fact, na pia natujua we don't kiss ass. In fact, we made a class, ila watu they sleep on air. Waliona kama tabuma, ila battle we kill his rap. So fi, hata kibana mwanangu, we go back to back. No cap, every time I kiss beat, ujue ni rap. That's why we do magic, kila tukipiga track, huh? Najua ngekewa la si, nacho na maki, yeah. Me and for real utasema tumetoka space. Na nika kupika dark in your face, na wapa stress. Kwanza music tunajua, so awezi kutusumbua. Si atufanyi kiki wenye mnajua tumeuchubua, yeah. Nyimbo zina chika zenyewe tunosumbua. Tukiwa studio na mwanangu nakichafua, huh? Nipo kwenye zone, I swear I feel this moment. Rufo kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers kama vitu we import, huh? Never been promoted, always been devoted. Kuzingatia kabisa our minds iko open. Kitu nambizana kila siku tusichoke. Tuamini po siku kila kitu itakuwa okay. Piga tu mapini geto stoke iko loaded. Tona si machizi dele si we put in work in. Kula ganja kari paka nanza di kuchoken. Najwa sino kari sa kwa nino si tu roge. Praise to the Allah, we don't have to worry about nada. Singe kwa juhudi na dua nge kuwa msala. Shouti ni moja nlopewa tujue kukaza. Na hii chemistry ni kubwa me my brother. Domanda na shangaza, usiku na polala unatuwaza. Wawezi kushindana kwa mziki tutoacha kaza. Tagi ni nalo ila hata likunlemaza. Neza posti liko bio bilata ya kutangaza. Cause we own it, watu wanna come it. Rufo kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, got my feet to we important.